റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക വിതതാ കബേ അമ്മജി മാതാത്തി ഗഗല കേസാ സാലമാ കൊലക്ക ജൽകബേ അംഗസാ സദി ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለመድግደሚ ሸኒፍ ሶዶሚ ተኮረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ኦሮሞ አመጀል ቀባ ፈጎብዲዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔቲቭ ሳተላይት ናይል ሳቲ ነከስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኛ ወርዶፋ ከንጅርተን ደገፈቶን ከኛ ጃለተሞ ነጋን ከኛ በከጅርተን እትስና ደቀ በከሞልተን ጉያና ራከብጣ ተፉልባና ተርባ በርኩማ ለማብድግደሚ ተኩ ከሱ መስቱን ከሰነራ አንጃለነ ገመዳት ሰገንታኛ ታዱኛ ኦጂ ገርጋርሳ ኢትዮጵያ ከስት ገገሱ ማለቀ ሰበርባች ሱፍ እየታጅራ ከባሰው ዱከሳ ቀምና ፌስቲቫሊ አዳ ሽኖየፍ ጎቤ ጀደም ከጉዮቲ ኩዳኔፍቱር ግዱ ገለ አዳ ኦሮሞ መጋላፍን ፍነታር ገሙጤ ገለመጅራ ቆፒ ዋይ ኡመተ ኦሮሞ ረት ዲያት ኡመተ ጎድናር ሲሊጣ ከሰት ሰባባ ሀንቅና ሮባቲን ረኮቤ ላከሰ ጅሩ ገርጋሩ ሰገንታንጉማቸ ገርጋርሳ ድልበተ ደርቤ ካና ወልዳ ሐዋሶ ሮሞ መነሶታ ትገገፈ መጅራ ኦዱቦ ደጋባሰ ቀምና ቢዮታ ወልወራንሲ ወልትቡኢንሲ ዮካን ወልደቢንሲ ከሰ ጅሩ ላቺሴ ሚዲያ ጋዜጥ እሶኒ አካታ ትገባሱ ቀበን ረት ማሪ ቶርቤ ጀልቀምኒ ሐረጡ ሙራ ካነኒ ከብሮፍ ሀንገ ጥሙረ ሰገንታ ከኛ ቲኖሊን ቱራ ጀና ደገፈቶታ ከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ፋሲል ገበዮ ኦዱ ዳፍሞ ገረቱ ጁቬቲን ሲንዴቪስ
አተሞልተን ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምንኩኖ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሰት ወልት ቡኢንስ በበለጨቹን ቡልጂን ሰናኖ አፋሪፍ አማራ ከሰት ኡመተኩመ ኢበሰዲ መናፍቀይራ ጎዳንስሴ ኡመተ ሚሊዮን ተኮፍ ተቃተርበ በላፍ ሳጥሉ ሰገንታኛ ታዱኛ በክስሴ ጅራ ከናፍስ ማለቀ ደበለታፍ እየተራ ገባ ሰማርጋሪት በሽር እርግት ጃልነት ዲስ
ሰገንታኛ ታዱኛ ዮካን ደብሊውኤፍፒን ወጂ ስላ ኢትዮጵያ ከሰት ገገሱ ፊ ማለቀ ረመደቴ ቱሬ ወሊን አደዱማ ዶላር ሚሊዮን ዲባ አፍሪ ሚሊዮን ዲግደሚ ጃ ኡሙሳ ኢፍሴ ጅራ ከናፍጀቸ ወጋ ከነከስ ኡመተ ሚሊዮን ኩደላ መገርጋሩ ማለቅን በርባችሱ አከከነ ሙፊፍ እየተጅራ ጃርሚያን ኩን ኩታሌ ትግራይ ወሊ ወልዳንጌ ሰንከሰት ሐዋሳሌ ጅራኒፍ ባዲ ከነከስ ገርጋር ሰኛታ ከንሃተ ተማራፍሱ ጀልቀቤ ጅራ ሞቱማን ፌደራላ ከን ኢትዮጵያ ቡልቲሰና ኖሌ ወሊን ቅንዳውን ካሮረ ሰገንታኛታ ዱኛ ፓርኬሰት ኡመተ ኩመ ዲበሸኒ ፊ ኩመ ሶዶም አከሱመስ ቡልቺሰና ኑ አማራ ከሰት ኡመተ ኩመ ዲበለማ ኩመ ሸንተ መደቀቡ ፍቱሬ ካነስ ገርጋር ሰበርባቺ ሱፊ ማለቅናር ገምናን ደበላዴም ነጀዴር ገመካኒን ትግራይ ከሰት ወቢኛታ ሐማታ ጅረ ከንጀሩ ሰገንታኛታ ዱኛ ገርጋር ሰኛታ ተተማ አጭት በርባች ሱ ኡመተ ትግራይ ሚሊዮን ሸኒፍ ቱቃለ መደቀብሲሱ ምቾን ከኝ ጨራቃ ጅሩ ጀዴር አንገ ቶርበለ መከሰት የሮድራፍ ከሌሰ ኮንኮላታን ገርጋሰ ፈአን ገመሰነኒት ኩሳሌኛታ ሰገንታኛታ ዱኛፊ ምቾን ሳኒ አጭ ቀበን ቡቱማት ዱሙት ዲያቴ ቱሬ ኮንኮላታን ፈኡምሳ ሰገንታኛታ ዱኛን ከገገ ፈማኒፊ ዲበተኮ ጫለን ያታ ከነምብሮ ልቡና ማኦልቹ ገርጋራን ሜትሪክ ቶኒ ኩመሰዲብ ዲበሸን ፈአኒቱራን ሞቱማን ፌደራላፊ አንጎን ቡልቺሰና ኑ አፋር አከኮንኮላቶኒ ኬኛ ነጋን ትግራይ ደቀበኒፍ ወልተኢንሳ ገርሲሰኒ ንሲማና ከጀ ሰገንታኛ ታዱኛ ሐላ ከሲ ጫላት እትንፉፉታናን ኡመተ ሚሊዮን ሄዱ በለራ በራርሱ ሂንደንዴኙ ጀዴጀር
ደልታ ከጀደሙ አካኩም ቫይረስ የኮቪድ-19 ኢትዮጵያ ተርገሙ ሚኒስትሪን ፈያ ኢትዮጵያ በኤክስሴ ጅራ ቶርበንደር በከሰ ቆፋ ቆረና ለገገ ሰመኒን ነሞን ኩመሰደታን ቫይረስ ቻን ቀበሙ ሳኒ ዱበት ሚኒስትሪች አካኩም ቫይረስ ቻሃራን ኢትዮጵያ ተርገሙ ሳ ካቬክስሰን ሚኒስቴራ ሚኒስትሪ ፈያ ዶክተር ሊያ ታደሰ በኤክስሰን ይሩጀቹራን ተጃጅል ኦዱ ኢትዮጵያ ከገባሴ ይወተው ሰባይ ማሌን አዳዳ ከገባሰኒት ቶርበንን ደርበን ከሰ ነሞን ኢትዮጵያ ከሰት ወይረራ ኮቪድ-19 ሰገሪን ቀበመን ዱአኒፍ ጀባድ ኡኩብሰተን ባይ የደበሉሳ ሚኒስትሪቲን በክሰኒ ጅራን ጀቹራን መለስካቸው አማሃ ገባሴራ ሚኒስትሪን ኢማብየ ከሳ ሱዳን ከለይሳ ከይፍሰት ሜሻሌን ወራና ሳንዱቃ ቶርባታማ ኦል ኤማጉርጉርታ ሜሻ ወራና ቀቡጀቹን አንገውን ኢፍሱሳኒ በክሰሴ ጅራ አንገውን ሱዳን አከጀር አንት ሜሻሌን ሱን ቢየውላ ኢትዮጵያ ራ ጠያራን kasenan gocha yakkaaf oola jechuun shakkuudhaan to'annaa jala oolchuu isaanii dhaabbati oduu Sudaan suunaan gabaaseera. Saanduqisuun maraya halkan agarsiisuuf keessatti kan qabu xayyaara Itoophiyaa ka daldalaan gamas kaseen sanbata galgala ta'uu suunaan gabaasee jira. Wixata kaleessaa ministiriin dhimma biyya keessaa akka jedhetti meeshaan sun qawwee 290 kan eeyyama daldalaa Waa'el Shaams Eldin qaba jedhee jira. Daandiin balalii Itoophiyaa qawween sun hojii adamootiif oolaa jedheera. Hariiroon Sudaanii fi Itoophiyaa gidduu sababa walitti bu'iinsa jiruun muddama keessa jira. Addaddummaan siyaasaa pirezidantii Somaaliyaaf muummicha ministeeraa gidduu jiru rakkoo aangoo hoogganoota lamaanii uumuudhaan filannoo geggeessuu akkasumas haleellaalee shoroor keessummaa ittisuuf danqaa ta'ee jira. Wixata kaleessaa muummichi ministeeraa Somaaliyaa Mohaammed Hussein Roble hoogganaa dhaaba tikaanagaa biyyattii aangoo irraa kaasuudhaan qorannoo ajjeechaa ga'eessa umriin waggaa 24 kan Ikraan Taalii Farhaan kan kutaa dhaaba sanaa damee nageenya marsariitiif hojjetu ilaalchisee ragaa qabatamaa dhiyeessuu dhaban ittiin jedhan. Dhaabi tikaanagaa Somaaliyaa torban darbe ajjeechaa Ikraaniif garee Al-Shabaabiin himate. Maatiif hoogganoonni garee mormituu ajjeechaa Ikraan ilaalchisuudhaan dhaabi tikaanagaa ofiisaa harka keessaa qabaa jechuun sabaa himaa irratti maxxansuun komee isaanii ibsanii jiran. Ibsa marsariitii Al-Shabaab irratti jimaata maxxanfameen dubbiimaan dhaabichaa waa'ee ajjeechaa sanaa quban qabu jedhee jira. Hoogganoonni garee mormituu Roobleen gaazexeessaa Al-Jaziiraa duraaniif michuu dhiyoo pirezidaantichaa hojiirra rarraasuu isaanii simatanii jiran. Hoogganoonni waraana biyyattii dhiyaa Afrikaa akka Giinii gumii biyyoolessaaf heera biyyattii diiguun aangoo qabatan mootummaa cehumsaa qindeessuuf waadaa seenan. Labsiin wixata kaleessaa ka dhagaame innaa hoogganoonni waraanaaf aangoonni bulchiinsa pirezidaant Alfaa Kondee ka dilbata darbe to'annaa jala oolanii waliin geggeessametti ture. Koloneela waraanaa ka ta'an Maammadii Dumbuuyaa mootummaan tokkummaa biyyoolessaanii uumama jechuudhaan waadaa seenaniiru. Dumbuuyaan akka jedhanitti yeroon cehumsaa dhufaa jiru mallattoo abdiif Giinii Sheehaaraa akkasumas araarri uummata biyyattii gidduutti kan itti bu'u ta'aa jedhan. Koloneelichitti dabaluudhaan aangoota mootummaa irratti fuulleffatamuun hin jiraatu jedhaniiru. Sabaa himaa irratti suuraan argame pirezidaantiin Giinii Alfaa Kondee innaa koloneelli waraanaa Giinii televizyoona biyyattii to'achuudhaan mootummaan diigameera jechuun labsan kutaa itti aanu keessa ta'anii turan. Miseensonni waraanaa boodarra ibsa baasaniin maanguddoon umrii waggaa 23 Kondeen miidhaan irraan geenye doktora isaanii waliinis wal argaa jiran jedhan. Tokkummaan mootummootaa Faransaayiif Ekuwaas battala hidhaa Giinii keessatti raawwatame balaaleffataniiru. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkan sa'aatilee hanga tokko dura hawaasi addunyaa cicha Taalibaan namoonni kanneen waraqaa ragaa imalaaf barbaachisu qaban yoo Afgaanistaaniin dhiisanii ba'uu fedhan akka eeyyamuuf gale arguuf jira jedhaniiru. Biliinkan qaataariin ennaa daawwatanitti akka jedhanitti lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen lammummaa biyya lamaa qaban dabalate kanneen ammayyuu Afgaanistaan keessa jiran 100 ta'uu jedhan. Ministiriin dhimma alaa kanneen kanaan kallattiin wal argaa jiraachuusaaf tokko tokkoon isaaniif yoo isaan gamasii ba'uu barbaadan nama waliin hojjetu ramadeeraaf jedhee jira. Sa'aatilee 24 darban keessa Taalibaan lammiiwwan Ameerikaa miseensa maatii 4 qaban nagaadhaan biyyattii keessaa akka ba'an waadaa seene ba'ee jira jedhan Biliinkan. Biliinkan uummanni Qaataar erga Taalibaan Afgaanistaan keessaa aangoo qabatee as lammiiwwan Ameerikaa hedduminaan gamasii akka ba'aniif qooda isaan qabaataniif galateeffataniiru. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaaleetti ceena. Sagantaa gumaacha gargaarsaa dilbata darbe kan waldaa hawaasa Oromoo Manasootaatti gaggeeffame irratti uummata godina Arsii Lixaa keessatti sababa hanqina roobaatii rakkoo beelaa keessa jiru gargaaru maallaqni gara doolaara Yuunaayitid Isteetsi 40,000 ta'u walitti qabamuun himamee jira. Kan sagantaa gumaacha maallaqaa kana qopheesse waldaa Siikoo Mandoo yoo ta'u akka dura taa'an waldichaa obbo Jaatoo aangoo cabsii jedhanitti sagantaa gargaarsaa walitti qabuun kun waldaalee hawaasa Oromoo kabiroo wajjin waltumsuun fuulduratti itti fufuuf jira. Alamaayyoo Qannaa Minneapolis irraa kanarratti gabaasa qindeesse qaba.
Godina Arsii Lixaatti bonni dheerachuun midhaan yeroon osoo hin facaafamin waan hafeef daa'imman dabalatee namoonni hedduun rakkoo hanqina nyaataaf bishaaniif saaxilamanii jiru. Keessumattuu aanaaleen godina Arsii Lixaa keessatti argaman kanneen akka aanaa Shaallaa, Siraaroo, Shahimane, Arsina Gallefi, Wando Keset, Rakonan Kinanyata Mudet, Hamata Akate, Namoni, Sernagali Walitikabu, Waldaha was Oromo Minnesotati, Dilbata Kalisa Copirate do Business Himanirum. Bruatan, Waldasi Commando Minnesota, Obojato Angot Absia Kahimaniti, Rakohan Kinanyata Mudete, Umata Bela of Satele Kanagar Garuf, Waldanisani, Wamichatati Sen, Galin Namotat Umfafi, Kamuli Hawasa Rawalitikabami, Hanga Dollar of Kuma Afritamani Tajiren.
Ara biyya sinam ni jadani diamond itu juga tin budadikan mati fikiranan no romoya nano si litake seti kanafi umatakan awa karkarle takam nak jadi kesatu nano dua juga shala kasman siraro bakah itu nano seni kesatu itu junam ni rumah fikir.
Ragang kabataman jerawan.
Kajalah kita ragang kabataman ini. Sehe video ani kan media anda bersaja juga tujuh. Tapi matin aku mulik ti komen ini berbelah cukup tani. Umat ani tujuh aja lah. Sekarang peserti awalnya kasih ini jaga bersaja dengan jatuh. Ia kerjaan gunu namni romo teh umat kanafi. Beli pun beta forsa bra in kabu nyatu mau berpacisa. Wan hum neden teh namni romo teh namni wani bela pun ikut agam hundi. Wani jolir apa dan mani pak ikut agam hundi. Bahkan nanti tu fani akka umum mata kana berpacisa buran. Wami cakuratu. Wami cakani pada oleh tu fne mani karamata enuju perkasa kota ole amana cisin gora jenne abdi kala yo tikate kuma abutama anga totali regne don ngone tikru kuma abutama ol mala cigerin to
kende san gali wal tikabu wal dasi komando minnesota ob ayub gana mo akajen timmo be libakke wone dutti babaldate jiratus kanam mate na motaran mi daga ha jiru garu ana le arsilita afrikesa tita udubatu
guyan hadda kun guya awasa kenna lammi kenna yake satti bela jerani bela nuti yatan iya sambani lallabasan iya san ummata kenna kabela san adatena tabelo fesan ilma kenna kabela san obule sakenna kabela san abba kenna kabela san isa sangartani yodan den wandan den nun rabbi sakaracha Birat awan naja cara, tiada tawas awam ni asal leh. Juga mati beli baka hidup jurat lagi na. Aha tak umale beli juga mati. Mana malu bul mana ma amma galah kat ajaru. Nannawa zuai. Aje shala nannawa boleh lagi tani utawa yuje amukana butu. Kasmat si kara hada baka nas bela tu jurah himani. Shah shaman yang kumbutun umma tagar tani diukan agar rekesan video. Kirir umman ni bayasun akkana magartani salamai salfi wi baye fakkata ammo ka isabase bela mana isabase wanta wallale ilmu jallalu dadabe kara gubbaye ummata ummata ajiran bagaya motum manu arga jide iya kasiti bahe
durate sun waldado bartota si komando ade fayine haji husain mo hankininya ta mudate kun irrajala daiman wan hubu Kerjaan saya tetamu agujun hundu gaya sa akabu kabut aman.
Dibertoni biar alat jutani kerja jutani si nana wabuk cuma jutam marat dihaga dan bintani nikli tulir rabu sati kerjaara dek kaba perodeni alat jutani leholda organisasi nanti bertoto sur komando si tinus le dek aman si le bilbila kuantar karu senjia.
Namu tersur nagali walit kabu kana rat argaman kesa tok adik altu sado am sada bersanin. Bakewan amman kenero bajrut rakon midanyata ettufe mulachu wandanda uf namon nibiyam bajratan hangadandan gumachu qabus jiran
adam sikiya dalata biyasani hunda ummata uta wayu qofafimti akuma dalata biyasani tit namon ni hundinu hirmanna kanagodu qaban anha daijolle lamati ilmalla maqaba umri isani wagga saddeeti jahata ufadeeman mana keenatti daa'imman teenna irra daa'imman biyasani dumataartu gargaarsa mataan daa'immani daa'imman gargaaru qab maanguddoonni daa'imman dargaggoo ta'uu hin janne huji keenna janneeti armaandura faranjin biyakeen gargaarsa guddaa nu godhaa bayaaneeran adda ammoo nu waadhee nu gargaare biyya kana dhufne ummata keennaaf gargaarsa akka koonu hiree arganne kana fayyadamne ummata keenna gargaaruuf barana miti kun jalqaba waggoota itti dhufan lamaan nu afoo jiran kanaaf barri baa'isee sodaachisaa akka ta'e ka dhagayaarru midan qotame achi hafe bara dufu hinjiru jecho kanaf gargar sabarbachi sa ta eto qummani woldam maste bakuma jiru dammake ummani ken ummata ken naf dabacho qam
waldansi komando minisota yero adda adda tinamota biyettira kone ragawu gargarun kan be kamuda sagale amerika falama yokanna minneapolis minisota
biyotan wal waransi wal tibuinsi yokan wal abinsi kesa jiru lajise media abgazete son nakata tigabasu qabanirat Hamlin University as United States kuta Minnesota jirura hayu gazete summa kata an doctor indal kacho chala wajin gafi devi robi derbe gagge sineture kuta lamataf katu muramo har attifufna befaqadut doctor indal kacho dubise garasatin sindabars
ijon dubbi mari kuta lamafa media hawasa kanilallatut media hawasumma namottan wangari dafi walittifidu dafi gaye gudda tabata akuma sanasimmo hawasa digudanda odefanno dogogora te dadabar sudan hawasa tokko miidu hakkadandau hinimam imma kanarratti doctor indal kachon wanjedan walina takasu
social movement da gidan gira la mota walking day city siyasa amanti da okay one number bad day la mota king day city aka movement woman ta se gira social media aka ta kana yolande social media ba e nukar gara gira da chuda daren kini itoka ke se dikadi je se na gira da chuda la mota back in kuya kuya account ba e ora tani kashiyu arga chuda arga chuda karena sosial media faida bahaya fitah jira itu biar kesan karu faida ala rakina kesas musyihan jira jika kut sosial media twitter jadi facebook jadi mumu tiktok jadi jira youtube jadi isharati gabasa jiru information ini sun ugahta us ugahta ubatus namunni indu bisu akka ugahti sin fudatu information ini suni information ini fayyata udanda tapsiyata udanda information ini wan tebae pakena information ini fayyata fudate vaksin nationing and genome clinic you know just covid in soba covid in siyasa and genome in jira fakenga information kana social media thing namoni ba e shiri ko chaju kana ni market social media ni bakira kesa sunji sa jira yiku kana dira ni onante namoni aka you know wulitri hasani aka wulitri hasani aka ummata tokoti aka biye tokoti na ko gudda furu rake da kuma jira da chuna malif sai dai namun ba in social media kan fayyada nan namun wanda su suda fi nan namun wala rake sa ka sai nan to kuma fi da rake na kesa nan sai sai jira da chuna social media
biyotan karomani ujedaman kararake na media hawasa irratti fala mali irra akajiran bektonni sena ode fanno why media hawasun marratti ilalcha isan qabanisi akana jechudan ibsan doctor indal kachon
motumuni ugudda amfakinyaf motuman Americas motumuni Europas kada regulati gochu kabna fakinyaf Amerika kesetti January 6 ajed munkira President Trump filannon serenity kanaf ango dagaste inken dagasto tasa hundese rakina ba is fidejira abiye kana kesetti yachuda namuni marketu kuni social media kan nutri data kana regulati gochu qabla anje da ninki wajechu da kana rakina case da misin sagira aka hawasa aka ummata tokutane agachu da wani galte umne fulduna demu da rakina case da misin sagira kana rakina kana regulati gochu da social media kampanoni gugudu kun regulati ta ani rakina kana case ba hukanna anje munja betoni ba in kana amanu ton membramu maileni kuni rakina haramiti technology inna umma radio state tv state gadeton inna fun rakina kana kisati adinyan tempe inna radio alati adinyan dar tv ti inna tv alati adinyan dar tv ti kana rakina haramiti injer ninju kana garu ani aka be hatu kotti rakina haramiti garu rakina kun rakina hama biyota aka ethiopia biyota media sani talent kini motuma kima wanin qabanne social media rakina gudda kesa muje sajira yitu jedena bana
rakina siyasa ethiopia kesa jiru walqabate aka media hawasuma yokin internetin badu yookiin ugguramu namoonni komii wajjiniin ni dubbatu. Badiinsa karaa sanaan dhufu hanqisuudhaaf miidiyaan hawaasummaa to'atamuu qabaa namoonni jedhan illee jiru. Dr. Indaalkaachuun illee waan jedhan qabu.
Odeeffannoon siyaasaa sensitivii waan ta'eef mootummaan kontrol gochuu waan barbaaduuf intarneetii uguraa namoota hidhaa yookiin namoo biyyarra baasaa waan akkasii godha. Garuu akka sosaayitiin yookiin hawaasni waliigaltee uumee dhugaan keenya kana jedhee waliigaltee uumuuf yoo barbaade mootummaan akka tokko mootummaa wal ta'iinsaa jechuudha. Mootummaa jechuun namoota waliigalanii hundeessan jechuudha. Kanaaf mootummaan odeeffannoo tokko tokko kontiroolii gochuu qaba jedhee ilaalamu. Waa'ee fayyaa kiritikaal odeeffannoo kiritikaal waan ta'eef namoonni odeeffannoo fayyaa sirri ta'e argachuu qabu. Kan sirri ta'e kan argatan immoo eenyurraa hin jedhamu yoo ilaalte doktoroota beektoota waan sana sirriitti xiinxalanii beekan irraa qofa argachuu qabu jechuudha. Kanaaf kana kan gochuu qabu eenyu mootummaadha. Kanaaf mootummaan odeeffannoo kanaa sirriitti uummata bira hawaasa bira qaqqabsiisuudhaaf hojjechuu qaba hin jedhee yaamana. Garuu waa'ee siyaasa yoo kaafte Itoophiyaan akka biyyaatti siyaasa wal ta'iinsa ta'ee waan hin qabneef mootummaan aangoorra jiru kanan duras ammas odeeffannoo isaan barbaadan qofa akka uummata bira garuu gochaa jiru. Akka hin jedhetti garuu mootummaan kana gochuu qabu jedhee nama dhufu. Garuu mootummaan seektarii mataasaa qaba. Kanaaf fakkeenyaaf akka fayyaatti odeeffannoo fayyaan sirriitti akka qaqqabu mootummaan sirrii gochuu qaba hin jedhee yaamana.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasa miidiyaatii fi walitti bu'iinsa ilaalchisee qophii kutaa lamatti isiniif dhiyeessine kanumaan goolabna. Dr. Indaalkaachoo Caalaa maqaa keessaniin galateeffanna. Isinillee galata qabdu. An Bifqaadu Morodaati.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Feestivaaliin aadaa Shinooyyeef Goobee jedhamu ka guyyaa 10 turu giddu gala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti eegalamee jira. Tapha Shinooyyeef Goobee jedhamu ka daddarrii fi shamarri yeroo birraa taphatan kan waltajjii dargaggoonni Afrikaa itti wal argan taasisuuf hojjetamaa jiraa jedhu qindeessitoonni sagantichaa. Feestivaalii aadaa Shinooyyeef Goobee bara kana waltumsa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi dhaabbata beeksisaa Booraatiin gaggeeffamee jira. Tsahaayi Daamxoo sinnicha har'aa irratti argamuun qophii qindeessite qabdi.
Taphni aadaa Shinooyyeef Goobee jedhamu kun kan shamarraniif dargaggootaan taphatamu hagayya 16 irraa eegalameeti kan jalqabamu. Sirna jalqabbii sagantaa Shinooyyeef Goobee kan magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eegalame kanarratti kan argaman abbaan gadaa Goobana Hoolaa akka jedhanitti taphni aadaa kun jijjiirraa waggaa haaraa kan mul'isudha jedhan.
Ummanni Oromoo aadaa fi duudhaa fi safuu isaatirraa eega fagaatee oolee bulee jira. Amma yeroo dhiyoo keessatti duudhaa fi safuun uummata Oromoo bakka riphisanii dammaqee waarratee haalli itti taphatan, haalli itti uffatan, haalli jaartiin itti waaqeffattu, itti immoo bara haaraa simattu, haalli immoo ga'eessi, haalli immoo abbaan immoo itti simatu bara haaraa. Shinooyyeen, Boobeen, Kaleessa baay'isanii taphiin jiru. Saniin dura immoo Oromoon immoo jaarraa tokkoof walakkaa dura immoo akkasitti taphata ture, akkasitti bara haaraa simata ture. Keessattuu tuulama giddugalaa kana keessatti, Maccaaf tuulama keessatti Shinooyyeen sirriitti taphatama. Boobeen sirriitti taphatama. Taphni dargaggeessi taphatu burraaqee waan hawwesan bara haaraa kana simatuuf akkasitti taphata dargaggeessi. Haawwan illeen akkasitti taphatti. Ateeteefaa taphatti. Ateeteefaa godhatti. Ga'eessi illeen akkasitti taphata. Kanaafuu wanti Oromoon qabu sun reefu duudhaan isaa bakkatti deebi'ee waarratee reefu sosso'aa jira.
Qopheessaan sagantichaa dargaggoo Birook Girmaa waa'ee tapha aadaa Shinooyyeef Goobee akkasiin ibseera.
Shinooyyeef Goobeen bara jijjiirraa uummata Oromoo sabeeffachuudhaan aadaa taphatamudha. Kunis egaa barootan duubatti deebinee sirna gadaa keessatti taatee duraan abbootiin keenya mul'isanii darbanidha. Garuu amma ammoo magaalaa keessattis irraanfatamaa fi dagatamaa dhufeef bara ambekamu tabni kungaru bara sefechudan tabatabatamuba jijirama bara hara boru ganna kesa garabirat chew sefechudan taba debertoni qareni fi dargagoni qerowat tabatani daychuda taboni adakun
taba adakana waltaji walarga dargagot afrika ta isuratti hojjecha injrajechudan is dargaggo brok ifsejiram
የጋ ፌስቲቫል ሊኩን ሰደርካ ፌስቲቫል ረደርቤ ሰደርካ ቢያቲ ሰደርካ አፍሪካቲ ሰከፉደ ተመቀባቱ ወርባና እንዲ ለማፋን ወልተጂ ደርገጎን ኢትዮጵያ ጉቱን ኢቶለርገኒ በራራቲ ሲመተን በራራቲ ሲመንሱንስ ዱጉማን ጃለላፊ ተኩማዳን ካንሲመን ወከታውፍ ዱዳ ገነማ ከኛ አዳ ከኛ ራዋን መደን አከሲመን ይቹዳ አማ ሁሉ ቆን ራፈተሜራ ሲርኒም ጅሪራ ፈተሜራ ታቦን ያዳኩንስ ራፈተማ ቱረንዲዱ ገሩ ከነ ወልት ፍኔ ዶቶኮት ሰደርካ አፍሪካት ወልተጂ ደርገጎኒ አፍሪካ አዳ ሳኒ ቡራ ጎዳተኒ ተወለርገን ሁንዴሱ በርባል ዩኔስኮ ትገልሚሲሱ ፍተታፊን ጎኑ አኩመጅሩ ተተይ
አዲ ድራርቱ አራርሳ ቅንዴስቱ ፌስቲቫል አዳ ታባሽኖ የፊ ጎቤቲን
ፌስቲቫል አዳ ካና ቆፔሱዳ ፍውካን ቅንዴሱ ከኡምሰ ካኑተ አዳን ሽኖዬ ፊጎቤ ኩን ኦሮሚያ ጎዲና ጋራ ጋራ ከሰት የሮሄዱ ነገር ሲፈማ አታ ኡዩ ማሌ ፈፈጨይ ቲካን ሙልአቻ ዝሩ ማሌ ቢፈቀንዳ ተኤን ሆኤ አካ ኡማ ተበላ ቀምኑ ፈካ አዳ ሚዳጋ ቀምኑት ሙልአቻን ዝሩ አስክዱጋለ አዳ ኦሮሞ ካናት ሰገንታ ጀልቀባ ፌስቲቫል ካና ጀልቀምነ ጀቹዳ ሃታ ኡማሌ ወጋ ጀልቀባ ጋፈ ጀልቀምኑ ስርቢ ቃመ ዮካን ሞጎቤ ኩን ጎዲነ ጋራጋራት ቢፈ ጋራጋራቲን ቶኒ ጋራጋራቲን አከሲት ካኔ አገርሲፈሙ ጋራጋሩማን ጅሩ ኩን ሞ ጋፈ ወልት ፍሚ ዳግነ ጉዳ ኡማካዮ ጀዱራን አሱማ ግዱ ጋላዳ ኦሮሞት ጎዲናሌ ጋራጋራ ጎዲናሬ ኦሮሚያራ አሲቲ ለሞኒ ወልጋአኒ ታባ አዳ ካና አገርሲሳ ቱራኒ
ሽኖየን ታባ ኢጆሊን ዱርባ ባቲ ሀገያራ ኤገለኒ ታባተን ቁኒ ቡቅፈቹን ጀቹን ካልብስተሞ ታብቸረት ካንቆድ ፍረቻ ቱርቲ ሸመሬ አለሚዳ
ሽኖየ ጀቹኒ ጌዱ ጋርቶኒ ባንተ ኤቶ ካኒ ወጋቲ አልቶ ኮታባተሙዳ እንሽሞ አዳ ኦሮሞ ከሰት በከማ ካንተ ኤጣ ምንሽሞ ሽኖየ ከነሰበቹ ጀለቡልቲ ሳቲ ፈስተርገሙ ሽኖየ ካንታባኑ ጀለቡልቲ ጀመራ ካኒ ቲንታባተሙሞ ጋፈ ጀለቡልቲ ሰና ቁኒ ቡቅፈና ቁኒ ዳኒን ካንታባተሙ ሽኖየ ድቁኒ ቡቂፈኑት ሜቁኒ ቡቂፋና ሜቁኒ ቡቂፋን ጉርጉዳያ እዱ ሜቲቲኖ ጉዲፋን የሮቁኒ ቡቂፈኑ ጀሱ ትገሲም ቦደሞ ገነሞ ለገራ ይረደምነት ወልዋምና የሮሰና ካንተባኑ ወላሌ ዋለሌ ሮቤ ያኩሉሌ ያጋዲሴ ዱርባ ያጆሌ ቃሜንጌሴ ወላሌ ጋሞጂ ወላሌ ጋሞጂ ቀሉንገራ ሙርቴ ወናንጎዴ ሞጂ ሮቤ ያኩሉሌ ያጋዲሴ ዱርባ ያጆሌ ቃሜንጌሴ ችኒ ተባል
ደርገጎ ባጫይ ጀሬ ደርገጎ ተሰገንታ ከነረቲ ተባታንኬሳቲ ዋይ ጎቤ ኢብሱን ማጅረም ያከተባተሙስ ኢብሴ ጅራም
ጎቤ ተባፊ የሮብራ ደርገጊሶ ሮሞ አከሚቲን ጎቤ ተባታ ጎቤንሞ የሮ አከሚት ተባተማ ዋንጀሮ ፊያራ ከነስተርገምኔ ጎቤን አራቲን ተባቻጅሩ ደርገጊሶ ሮሞ ብራን ጋፋ ባሪው አከሚቲን ኢቺሴ ወልገይ አከሚቲ ወለርጌ ተባታ ከንጀሩ አከነቲ አገርሲፈማ ጎቢለ ኦ ያጎኦቤ ጎቢለ ኦ ያጎኦቤ ጎቤንጌሰጀዳኒ ኦ ያጎኦቤ ጎቤንጌሰጀዳኒ ኦ ያጎኦቤ ጎቤ ሆረሁሩማ ኦ ያጎኦቤ ኢሳናት ጉንጉም ኦ ያጎኦቤ ጉሪዳጌኛናኑቤ ኦ ያጎኦቤ ማነከዱበተንኩ ኦ ያጎኦቤ ዋንጉራቲነገልቺ ኦ ያጎኦቤ ዋንጉራ ኢልመደልቺ ኦ ያጎኦቤ ጎቢለ ኦ ያጎ ካና ፈካታችሁ
ፌስቲቫል አዳሽኖ የፊ ጎቤ ፍንፍኔ ግድጓለ አዳ ኦሮሞ ተርኤ ገለመኩን ጉዮተ ኩዳን እጣናኒፍ ካኒትፉ አከቴስ ኤራሜራ ገባስ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ገልገለከስታ ሳላማ ሁለካ ጀልቀበያንገ ሳሰዲት ሜትባንዲ ዲግደሚላ ዲግደሚሽኒ ሶዶሚቶ ኮረት ዊጣታ ሃንገጂ ማታት ቆጵያ ፋን ኦሮሞን ደበርሶ ሰረትራውታ ቆጵ ቦሮቲን ወልት ዴብና ነጋት ብላ አም ሰገንታ ፋና ማራት ትቡ